ciidamada israel ayaa sheegay in askartoodu ay tuulada burqin ku dileen maleeshiyaad kadib markii labada dhinac uu iska horimaad dhex maray. ciidamada israel ayaa sheegay in dabladu ay ku go'doomeen dhisma ay galeen. hal askari oo israel ayaa ku dhaawacmay weerarka, sida ciidamadu ay sheegeen. wasiirka gaashaandhigga israel, israel katz, ayaa bogaadiyey howlgalkan ay ciidamadoodu fuliyeen maanta. waxa uu sheegay in israel ay sii wadi doonto howlgallada ay ku beegsanayso argagixisada ku sugan xeerada qaxootiga ee jiniin ee daanta galbeed si loo hubiyo, buu yidhi, in aanay noqon meel ay weerara ka soo abaabulaan. israel ayaa howlgalkan bilowday taladadii maalmo kadib markay xabajoojinay dhex martay israel iyo xamaas marinka khaza. saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in weerarada ciidamada israel iyo yuhuudda xoogga lagu dejiyey daadta galbeed ay ku qaadeen dadka falastiiniinta ah ay ku dhinteen in ka badan 800 oo qof. milatariga israel ayaa isna sheegay in ugu yaraan 29 askari ay ka dhinteen. dagaalka khaza ayaa bilowday kadib weerarkii xamaas, kaasoo ay ku dishay 1200 oo qof kuna kaxaysatay 250 qof oo kale. duulaanka israel ee weerarkaasi ka dambeeyey ayaa isna keenay in khaza ay ku dhintaan dad ka badan 740,000 oo falastiiniin, oo u badan haweeniya caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in xogayaha cusub ee arrimaha dibadda maraykanka mark rubio uu ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono sidii israel ay u soo dayn lahayd la haystayaasha ka harsan xilli uu arbacadii shalay khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu. rubio ayaa u hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha israel guulihii ay ka gaartay dagaalkii la gashay xamaas iyo xisbullah, wuxuuna iftiimiyey in joogteynta taageerada hagarla-aanta ee maraykanka uu u fidiyey israel ay tahay mid maamulka madaxweyne trump uu mudnaanta koowaad siin doono, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay afayan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda israel. ururka xamaas oo maraykanka u aqoonsan yahay urur gagixiso ayaa sheegay inuu sii dayn doono wareeg kale oo la haystayaala. sarkaal ka tirsan xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska ee f b talaadadii in la haystayaasha la sii dayn doonaa ay noqon doonaan 4 dumara, kuwaasi oo lagu bedelan doono maxaabiis reer falastiina oo ay israel haysato. wax yar kadib markii ay bilaabatay xabajoojinta 6-7-aad, xamaas ayaa sii daysay 3 maxbuus oo israeliina, halka israelna ay soo daysay 9 maxbuus oo reer falastiina.